matua judongu chama kwa chale
I love my culture.
Wanyone sir, wanyone sir, sir, sir. Wanyone sir, wanyone sir, wanyone sir, sir.
Na budaro kutine, na budaro kutine, na budaro kutine. Buda wia payera, buda wia payera, buda wia payera,
payera. Payera matua, yanga loyo. Payera matua, yanga loyo. Payera matua, yanga loyo. Payera matua, yanga loyo. Yanga loyo, matu matu matano cheke zungu ya. Chono koyana matano cheke zungu ya. Chono koyana matano cheke zungu ya. Chono churu matu matano cheke huru ya.
I love my culture.